good too.
Okay.
Start it.
Start that one.
Seppo didn't day to sweep to the other day. Seppo, 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 Bay, Seppo, Bay, Seppo, 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 she's na kusya boya skruva kumene langa spete bonka bonjunja ketumthanda yo bonga bami ayisono katumuntu wako uyaphela na umchulo katumuntu wako uyaphela na umchulo. Umuntu wako, umuntu wako, umuntu wethu. Jwalaba, jwalabako, jwalabethu. Umuntu wako, umuntu wako, umuntu wethu. Jwalaba, jwalabako, jwalabethu. Ayibo, 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 ayibo. Katumuntu wako uyaphela na umchulo. Aibo, 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 aibo. Kitumthandayo ungabambi ayisono.